nonyereza buli kirungi ky'omutima nguwe manyinange wadde sirika sinigirwa mutoke manya omutima kyegwagala munda bweguyo yanguwela wogusirike soma sikino sikino mpulira ngenderera soma sikino sikino lwakwekaza nayekede soma 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 pepe bikule bitabo
obikenkuke
wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule bitabo
soma 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 pepe bikule bitabo
obikenkuke
wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule bitabo
bikule bitabo olupapula kulupapula omanye ebyange ebyo bikusike empisa gye ky'obugagga kye nina omwana kwatanze ne gubundisa bano banataliya sefiriya napiira nze nabatalwa bigambo beeyogeza ate beesoma beesudiya tebagala kola baana babanene ebyebyo bebi byebyo baana babanene ebyebyo leka sirike soma 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 bebe bikule bitabo
obikenkuke
wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule bitabo
soma 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 pepe bikule bitabo
obikenkuke
wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule bitabo
bailando obagano agokusetula kokali chula egolole misuwa oh nebyo soma bebe nokwasa bino sibya kufaininga ex noneda yeba ex mbagazaji na omerededa ndi wanoga kanuse musomiye gwandwisa webikule bitabo soma bitabo nawe aha webikule bitabo soma bitabo nawe bali tusoma ko baby wange soma 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 bebe bikule bitabo
obikenkuke
wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule bitabo
soma 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 bebe
bikule bitabo
obikenkuke wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule bitabo
soma 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 bebe bikule bitabo
obikenkuke
wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule bitabo
soma 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 pepe
bikule bitabo
obikenkuke wadde nenkasa omanyi pepe nagonze dda
bikule